Subscribe, check it, pina taco cash. Ara cancela, sila.
It's the kids, baby.
Sorry, boy, pass me the winner, but that's some real shit, nigga.
Yeah, kuna simba, kuna yanga. Uko wapi? Una deti, una danga. Uko wapi? Mama mwenye nyumba, makimada. Sema upo wapi? Kuku enjo nyingu, bongela dada. We, social media, inakufanya ujone familia. Kisa unanifuatiria, unataka usemanyo familia. Oh, social media, sikufanya ujone familia. Kisa unanifuatiria, ya kupusipia unanipangia. Oh, habibi, habibi.
Kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikarie tango.
Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Ah, weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo.
I smoke two for my haters. Baby, my umbrella. I'm with the sexy Cinderella. She like to dance, she like to smoke. I tell her go low, she ask how low. Does your mama know, does your papa know? Hey, does your papa know?
She like to dance, she like to smoke. I tell you go low, you ask how low. Does your mama know, does your papa know?
Hey, does your papa know?
Ukipita social media, malipa la nalo na familia. Kisha unani wakiria.
Oh, habibi, habibi.
Cosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikarie tango.
Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Ah, weupo.